kwateko ate gwe nodduka nengoloko kanga toliwo
kiwano nyo mutima
ngaba kubye nemfa
abalala maleke kubanga nange
nabesa ni wada
kiwano nyo mutima
ngaba kubye nemfa
abalala maleke kubanga nange
nabesa ni wada gasirimba mama oli wakali Ogenda no mwenya nemera olitiko Omusayi gwonna nikutambula Tewali 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 akusinga Sirina mulala yengali bawa Gwesembera Fetwenyige Kati nno yanguwa Kakaka sente oli wange
Kiwano nyo mutima
Ngaba kubye nemfa
Abalala
Best.